na makastoma tafadhali. Mtuambie kama mnakuja ama hamkuji. Ndio pia si tujue kama tunafunga ama hatufungi. Tujue kama mmeenda ushago ama hamjaenda. Ndio pia si tujue kama tutaenda ushago ama hatutaenda. Tuelewane tafadhali. Make us understand. Tuko masani ya kufunga funga hivi hivi. So tuelewane, muko ama hamuko. Ndio si pia si tujue kama tuko ama hatuko. Sisi kama tunaelewana.
You call it midnight, saying you're fine. I hear the spaces between the lines. You always change the subject when your voice starts to shake. You say it's nothing, nothing, but I can feel the quake.
I'm